Stevie Wonder.
Sugar.
One look at you, shika chini na stop. Simple, oh, achi amwili jiregeze ruka samba non stop. Namdundo, unavyodunda izi wanda kashinduwa mpaka so. Bado tupo, one time kwa ilala temeke na Kariako.
Stories za kipimbi, now tusha kuwaga maringi. Tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabao la ushindi. Stories za kipimbi, now tusha kuwaga maringi. Tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabao la ushinja.
Yeah, mama sita, leo simu za dili zimeita. Oh yeah, saa sita, tukutane pale pale, pale pale baby. Mama sita, leo simu za dili zimeita. Oh yeah, saa sita, tukutane pale pale, pale pale baby.
Chimana, wantaria, Chimana.
Nataka nijibusti kwa mjani, pompe za jana zote zipande kichwani. Niruke kama nina maruhani, nipandishe mori kama kiingeni. Wona nana,
stories za kipimbi, na utusha kuwaga maringi. Tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabao la ushindi. Stories za kipimbi, na utusha kuwaga maringi. Tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabao la ushindi.
Mama sita, leo simu za dili zimeita. Oh yeah, saa sita, tukutane pale pale, pale pale baby. Mama sita, leo simu za dili zimeita. Oh yeah, saa sita, tukutane pale pale, pale pale baby.
Chinana, wantania, Chinana.
More money, more honey. Call me the Bill Gates. Biddy get, biddy get, biddy get, yo. Call me the Bill Gates. More money, more honey. Call me the Bill Gates, yo. It's your boy, Muzi Wanda. The cool boy, yeah, Chief Wanda.
Kuwaga maringi, tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabao la ushindi. Stories za kipimbi, na utusha kuwaga maringi. Tusha imba nyimbo nyingi, ila iligo mabao la ushindi.
Let's bone break it, we taking over.